remember where you got it first. www.djericon.com.
Abakomu jebale emirimu na feno tukakarabe anti jafe tubona ngudo wachaji gaba ya chigika nitule fuko budo kuziwa nikitu samono kitu samori karetu mpuguma choka mkamo sobora nzikinsu zambise busi mubisaga tinga mizindaru monsu kompito mkoko lero tukiraka basisi na enze sija kwefu mandongo leka nkologu ya alimanya kubanda bienku mwabakose nebiba kubadolira malala weba marukule mwa osanga bage atekana nukufora nebafora na weba tukise vivaro kumbara sana legesa mwana tururi kunyiniru bantu bako yumba sitamina mukenda mwenye gato embaraza ziyo yotwa atukoyo kutusuri okutusimbiri moto karubira mundeke mbarangire mureke abantu abo batuyigiriza nzera abantu amatata abeba kutuloterako bulujuju yagule motoka eneno kiro muzigo ndikupangi sokalio chichiva kukuwe mfufu osanga naba sigale mabega balota bakunungiriza munze nemfuno yoza pakasa singani na site namba abana bakasanke kakulema okumanya kukamala ebyoya nga tajjawe kanikirira nja amulete neŋŋaŋa funa siyangwera buli bora babirina babyayita makubo gatembe bebo bituyita basira okukola kutawanya ensi abalala basoma emirimu naye ng'okufuna wakujja solezi bagwa ku ngatto ebisinziiro bikunamya abantu okuzanyisa bulina ate si buli akola nti kweggabana kale nno mwegendereza ebintu singa nali nze yansinga okumba obyomutwe eyo gyempitira batubala kuba bakitalo tukirabe batuma oluwalo tuyita mukungiriza mbw abo bannaffe bayitawo so nebimu tweka n'obukanyi mwene muliyite eddembe kino kiri ku buli ategana teyaziwesa mu jjinja fenna biba byantuuyo naye kino mwatusengekamu akobwoguza kenya ettooke nze bwennamusono okyusa n'odumumula empiya mbwe zaffe zibaasa migano swazato weruweru yanzigalire mmanju muwano saba nkubeno ezango mala zisula wali kunze nolero nga tewali naye bwe namalokola nawa twegayiridde omuntu yakomba kwebaziriwa mbu naye namwe mumesinga sesinga nali mwekyensooka owasikali kumulowooza zino zijja kutusaza obwambe kwe kugamba tulaba ebintu sigala binyenyezanga mutwe wekyolabanga kyoyita ekitono kikyuka nendali omulala empalata bwemera omuntu tokuyita okuba ekiyoyo nze nkulira mbuyita buyinja mbunogula busuulibwa kale mwawo wabayaye mmwe omuntu akusomuzanyirako kuba obwo bwe bubonero obulaga bukulu ki kwe twebuuza ne nnyoko bwameranga envi ufuka miranga kufivi no wongere kusinza abafe babula dada twarwanyi sabulwanya si feke nyine kwebulirira ne mukama tukwatira ku kubweto waze no kujambantu era twaige milimu twakulembeza kugumikiriza obunyiki kuko n'obuvumu n'obukaka mwe wali ebinyiga atakulabanga agamba nze mbasanga banyumiza abalala bwabo bakukira mu magoba banango owulira omuntu ferino lyatufuukira ekkatala kutubanja byomutatuula ne kukuze wajozalwa katuze nkiika emiruka wano mwatulangira obunafu mwatulumiriza obufuta bwe tuli ab'amagezi amatono banaekuntandika olaba emyoyo otetenkanya abakongoola bangoola bakuba embirigo ate bw'osambula ne bakungiriza bwe tutiza ne beesomba nga batandika kukujajjata n'amannya bagakuggyeeko bakutumyako olusuutirizo ng'olukwe muzeeyi w'ab'envi obukodyo bwokka n'emitemwa mbenda zakukuleekaana ey'egy'emizira egy'ekiralu kerere na njogaano banange mwegendereza emitemwa era temwesiza mange enduulu sizeezaaniriza abagenyi batuwaana kututuma mise zisudde banja wazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja wazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera zisudde banja wazibu enduulu tesiwaana zituma mise zimala zijiropeera abalala bakula endowooza endyo yamenyago gigaggawaza entuyo zaffe ekyemwazikoze zijja okubakambirira nze kati nnyinyuka nnyenya mutwe era seebaka mirembe waka mwe bannaffe kwe tuzibaawuliza okuntebeeza bye sirina si buli ayaniriza abagenyi tikuba musaayi gwa lujja nga bano bambaleesebwa owulira abeesibaku wannyinimu wanzoyoke mutuukirira ensawo obwemu bazaananywa nezaanaalya muwendo kyoyo gwagaana kwe kugamba n'olaba akakolwa nga kazanyira musiri okwateganya bannyiniko nyinikajagala z'obugulu byonna oleka noonyenya mutwe kwate buboleze kabbebiko bwe kakwonoonera otuuga akatuge mbadde oyo nja nosa n'okalera kugambye n'olaba ejjooko leero nze bandaba obutono empunga byoyejereka okugejja bagiyita diguli fe bino byetubayiiriza tetwabifumbuza ddagala nga bwe batugereezaako olw'ebitundu mwosibuka njagala omuntu ajjayogere eyali kampeini maneja nze mukutandika endongo kyennama abampa obululu kubanze bwe nali njigendongo eyakinsomesa yakimpabuwa teyantuma yatta akantu ng'abataaliyo bwe mubimmanja ate saayiga yatonda yalinga ennyumira bunyumizi bwesukka okuwoomera awulira kumansira bwina ebitabo lubeya naye kwe kujja onza atemuse ntunoonya ki ebirala nteeka wali kwe kunfuukira omulimu bannanga abaganda baalugera nange kiwoomereza ekyampitako ekisukka we kyandikomye yenkenku kati gye nsengejja ebizibu be mbikwatirako ne neetala okweyamba ennyo kati bw'owulira bye banziramu ensi eno tulaba ebintu n'osigala binyenyesanga mutwe olaba nabatubeera ku nsegere weewuunya ebibava otunuulira ensi gyetulaza noddamu noonyeenya mutwe olaba ne bwe betugatta obuliri baba nabye batunoonyaa mirako Eva liyake nava na mfusi Bakiro mirako ipiri oko Ewe zenge Banatavura Mubiange mumu uganira Mbunze wakasu wazimbarako Choro mwaba mizi mkunda Luda wawo wemfunira Wama sase yomba Nzize yo kufumba ndete Mkwenda birako kize kivaro
Remember where you got it from. www.djericom.com